kwanza nanza na dua. Namshukuru Mungu kunipa wewe, yule mbwa angeniua. Yeah. Haya kutoshi maua tu baby. Vitu vyote nitakupa wewe, uzidi kujishaua. And you know that I'm so crazy over you. Tena mimi without you, yeah.
L-O-V, I love you.
I love you, I love you, I love you, yeah.
L-O-V, I love you.
I love you, I love you, I love you, yeah. Eti wanani huyu wa mimi, eti wanani
wa mimi,
ichi kifacha nani
cha mimi.
Eti wanani
wa mimi,
oh, kasweti tam tam
wa mimi,
my baby boo boo
wa mimi,
nyam 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 nyam
wa mimi,
au kamenipiga juju. Hey yeah, yeah, you are my one and only, my heart desire. Tajiro moyo wangu wa unagabaya. Ukitaka kiss, okay ni chumi wako my love. Tupae juu wangani, penzi limeota mbawa. Nimemaliza, mikwako sina usemi. Nilichobakiza, kujenga family.
And you know that
I'm so crazy over you. Baby boo boo, nyam 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 nyam, au kamenipiga juju.